Venye na jion Bingwa la masara kasi sipono koro Na tukikuta na kati twapona koro Era hava question Haro give me tension Nipo salama Nipo salama Penzi letu zuri wahi tuli expose insta Yo my señorita Nijutie